Siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMaskandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo. Leli qembu litabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Idlalante leli lilengoma ezilichumi njalo isihloko salo sithi umhlaba wethu. Nangu umholi weqembu.
Obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthoniselwa. Sinonyaka lona ngunyaka wesibili sisungulile iqembu labagcini bemfihlakalo sinama album angu-2.
Ingoma ezikuleli dlalade sigoqela ethi sengiyamethemba. Uthando ndodana yami kanye lale ethi
belungisise mama.
Litholakala njani idlalade Mpandla?
Abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangazithola kule number 0835946046. Angiphinde 0835946046. Nabo email abagcini@gmail.com nabo Facebook page abagcini bemfihlakalo band.
Abalandeli ubatshela wapha mazwi.
Engakucela nje ukushiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sisethembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho nothando nenduduzo nemvuselelo. Sibonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe leyabagcine bemfihlakalo ngale ethi lingoma.
Usomile umfana omncane odlula behle dimu indlela ibuzo usomphisi isagila mfana wami ngisingeke siwe phansi phansi kwala kithola senka ngizwa umkhulu wami ngithi sozwakala mfana wami sesizwakala kulela likamthaniya iphimbele ihle encane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonke. Qhamke mfana wami kwaxhuphuzela izinto amadoda lingabe sewesewizile yini na. Usomini umfana omncane mfana wami ongathi ungambuka ungazume. Zisho kanjalo mngani wami ngivuquza njalo ngivuquzisa phezulu. Lezo zinto eyiphezulu phezu kwezinye.
Uzwe.
Hawu suka madoda bacula ke kamnandi lapho abagcine bemfihlakalo besivalela uhlelo lwethu. Siziqibe ngebezihamba phambili. Amapolisa eRayothi avimbe umkhokheli webandla leTRIPC uMnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Kodwa umgcinisihlalo wezanu PF unkosikazi oPhamuchinguri Gashiri ubelo wakhe umhlangano eKaroyi lapho axwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi uNtungameli Nkomo.